This is an MUT Radio podcast.
Njengoba bengishilo nje ukuthi namhlanje ube joined by Ulwazi Cele, who is a writer of short stories. Ulwazi Cele is a writer of short stories. He released his book this year, July. He was nominated for the awards at eThekwini Suncoast Watholi Award. Wawina kanjalo. So Ulwazi ke nje sesinaye live on air. How are you today?
Ngiyaphila nkosazana, mhlawumbe angibingelele kuwena mase ngibingelele nakubaleli bonke be-MUT FM mase ngibonga ithuba engitholayo njengamanje.
Siyabonga kakhulu ukusijoyina kwi-MUT Radio namhlanje.
Yebo.
Mhlawumbe nje Lwazi, for someone who doesn't know you, ongazi ukuthi who is this Lwazi Londi is talking about, who writes short stories, mhlawumbe nje ukusitshela kancane ukuthi who is Lwazi?
Ulwazi wakacele endaweni labezimfishane ezingamashumi amabili 20 esihloko esithi izidlamlilo, ngibhala ngaphansi kwekhampani kababa muntu omuhle Mcambi, Iziko Art Publishers.
All right, Lwazi, so when did you discover that you have this amazing talent?
Lelo khuzana lencwadi lena kuyibhala kwami, ngiqale ukuba nelo khuzana nesifiso sokubhala ngisafunda isikole. Okuthe uma ngabe sengisasesikoleni ngangakwazi ukuthi ngithole amathuba ukuthi ngibhale, ngoba endaweni yasemakhaya awekho kakhulu amathuba. Ngase ngathi sengila eThekwini ngaqala ngakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqale ngifeze iphupho lami. Ngahlangana naye umuntu baba umuntu omuhle Mcambi, wakwazi ukuthi angisize ngikwazi ukuthi ngikhiphe le ncwadi. Ngisase high school bengisizwa umiso engifundisa umiso Dlamini, kodwa kanti ukuthi ke amathuba awekho kakhulu emakhaya. Nangathi mase ngilethekwini wangakwazi ukuthi aqhubeka ngisize, kodwa esengisiza naye sengapha ngasethekwini, ngaxhumana naye baba umuntu omuhle Mcambi wangipublishela ke.
All right, Lwazi. Ngiyabona ukuthi you were also nominated to eThekwini Awards and you also won an award there. Congratulations. Siyakubongela kakhulu. Mhlambe nje, what can you say to a younger person ofuna ukubhala naye incwadi? What can you say to them?
Ngingathi mhlawumbe mina umuntu nomuntu entweni ayifunayo kumele azimisele mase azinike uthando kuyona, ngoba mina nginawo lento ethi noma ngabe inini, noma bese kuphela iminyaka emingakanani, kodwa isifiso sakho uma ufisa ukuthi isiphumelele sizophumelela nje, uma ethemba nje uNkulunkulu uphinde usebenze nawe kanzima konke kuzolunga. Ngoba abanye abantu bazi ba decide ukuthi no, angihlale emgaqweni ngizibhemela ama drugs, ngenza ukuthi nokusho okungalungile ngenxa yokuthi into engifisa ukuba yiyona yenzeki. Kodwa mina nginale into ukuthi uma ngabe ulwa uxhumana nabantu, ngoba abanye abantu abaningi abaphumeleli ngoba athi umuntu ngiyesaba kuye endaweni yokuthi ngiyesaba iqiniso, nekho umuntu ozoshaya umuntu. Awukho umnyango wathi uma ufika kwena ufika ushaywe, incane uye khona mase kuwukuthi ufike uxoshwe khona, nokuthi uthi awuyi ngoba wena uyesaba ingeke ngikwazi kuya mina kwi-celebration ubani ngiyocela usizo ngoba lizongiphoxa, kodwa likazi likuphoxa. So ngathi mina ilwa uhluleke ulwile kunokuthi thiwa uthi nje wena hayi vele mina ngahluleka.
Yeah, we must always try, Lwazi. Ngivumelana nawe lapho. Mhlambe nje njengoba usubona ukuthi usuya nominator, usuya winner nama awards, where do you see yourself in the next 5 years to come?
Engizimisele ngawo njengamanje, ngizimisele ukuthi ngibe umbhali ovele, ngiqhubeke nje ngibhale ngiphambili, ngiphinde futhi ngisize nabanye abasafisa ukubhala, kakhulukazi intsha. Ngifisa nokuthi ngizibone ngilinga ilanga ngiwumbhali wamafilimu, nami mhlawumbe angadlala nakutelevision.
Yeah, siyathemba ukuthi kuzokwenzeka lokho, Lwazi. Mhlawumbe nje ngicela ushayela ke nje isitori sakho, mhlawumbe sincanyana umlalelo eze nje lapha ekhaya, ukuthi masikhuluma ngolwazi sikhuluma ngobani.
Okay, isithuli story engizosifunda njengamanje sihloko sithi kunhlanga zimuka nomoya. Lana ngangizama ukuveze ukulwa nokusukunyezwa kwezingane noma nomuntu nje ophila emhlabeni. Sihloko sasithi kunhlanga zimuka nomoya. Uphume ngothi la umphakathi wakule ndawo futhi uzinikele ngayo yonke indlela. Lapha kusehlokozeni ngizimu neKwaZulu Natal kwesenkosi uMkhize esibhekwe induna uChongo. Yindle yona le ndawo. Ubona ngotshani bakhona obuluhlaza cwezi nkalweni ukuthi okutshalwe enhlabathini ke kuba nesihle isifuno lesi. Sishubile isimo lapha nosizibhalwe emehlweni kubantu. Selokhu bebhudulule kusukela izolo ngokuthamba amakwelanga. Belisanda kushaya nje ihora lesihlanu, kodwa kuze kube manje lutho umkhondo. Lizogamanxa lesibili manje, kodwa kusathule. Iningi labantu abalapha lisabheke ngawa izolo, abakazi babuthi iqutho ubuthongo. Nalaba bake bakogoba izinkophe ukusa kwaziwe yibo, bavukela kulo mshikashika. Nkosi yami. Kwehlule noma sekudedele imvula ebinezihlambe eziqinile impela, kodwa baqoma ukufela ezinkalweni naso zihosheni. Bakithi. Nokho kubuke kusabambisene lo mphakathi wakule ndawo, okuyinto engasavamile ezindaweni eziningi. bakhathazeke kangaka nje bafuna ingane neminyaka elinganisela kwemine ke yokumhlanela hlekile ingane lena ke igama la ngukhetha izola nguzandilwa kamjilo khona lapha endaweni yasehlokozi udukile umfanyana lona akwazi ukuthi unyamalale nje uyinyama yini kokusho kwezingane ezidlalana ebezintangayina ebizelana izithi basikwane nayo kodwa ngusha kwaizulu alilideke nebanga ukusuka lapha ibidlala khona ingane lena nasekhaya kubo zikhona izihlahla kodwa azinkulanga kangako le ndawo ebedlala kuyona okuthusayo ke ukuthi yini ebingadlingani ngalesi sikhathi njengoba singakazi zingisho nasemahlathini aqhelile nje kuyathusa kokwenzekayo manje lo mkhubu usuqale kwanisakavukele umchila wesidwaba kule ndawo usuke wabiwa kule ndawo izikhawu ezimbola lapho kwakuthola khona abantu sebefile kungazi ukuthi babebulawa ngubani abanye njalo babebulawa kwezinye izindawo bese bezolahlwa lapho ngoba izigebengu lezo zisuke zidukisa umkhondo kuyamangaza okwenzeka namuhla njengoba sekulahleka abantu abadalayo nezingane nje kanti kwakuyindawo enokuthula lena kusukela endulo kwake kwezwakala ukuthi kukhona abantu abatholakala befile abangaziwa balahle esihlathini elingasesontweni lasemarumini kude buduze nasenicoras primary school kuyathusa ngoba kusehlobo manje bekusakhanya ngesikhathi okwenzeke ngaso le nsambatheka yikho bezibuza nje ukuthi kwenzeke kanjani konke lokhu cela sibambela lana singaza sami ukuthi silokhu zani sifundisa abantu ukuthi eqinisweni mangabe umuntu kumele uziphathe kanjani silo nokuhlukunyezwa kwezingane nomuntu nje ophila emhlabeni ngoba lana kuthiwa kulahleka ingane bekade idlala egcine yalahleka ingane akwazi ukuthi kwenzeke kanjani kodwa ke meqhubeka indaba ithi lento kugcine kutholakala ukuthi ingane kunomuntu uthizeni oyinyanga wade ufuna ukuthwala ngayo sisivezani ukuthi akekho umuntu oyumuthi noma okumela bula ukuze kuthiwa kwakhe umuthi ngayo
ngiyeza putulwazi mhlambe nje kuma social platforms utholakala kuphi
ku Facebook ulokhuzana ulwazi yacele mse kuthi kulokhuzana ku Instagram ulwazi c mse kuthi ke elokhuzana ku email yami izidlamlilo@gmail.com izidlamlilo@gmail.com uzidlamlilo zino h ecinini mse kuthi number yami ithi 0783393500
This is a MUT Radio podcast.